sagali Amerika, sagali na Amerika sa ganda na paano mo?
Amin yan tabi niya.
Arkap mo nila wato tabi agipatuta sagali Amerika baga nagata tani sagali na Amerika sa ganda na paano mo radio ni afi television ni tan magala Washington DC rakan sini debar su kopi guya harra kubtata fulbana kuna sagal barakuma lewa abdidami sadi kalakosa Ethiopia timo fulbana toko barakuma lama kuna jaa kabateti ya tejira guya jal kaba barahara kumala mafi kuna jaati baga nagat angestani baga buka abirra argita nisini njena galgala kana odu wadi kopiluani kamnu kesa kani isini timur abdenu kani sinkesu mesu mbafkadu murodati kopi kenya galgala kana kesa ti odu wani wae kabaji barahara Ethiopia ifta komishini mirgana moma Ethiopia kenet afi wae bukato tena motanke sani ra bukani akasuma si kopi kenya torbani wae umata oromo kana bektu jetu telati wae ayana yenya kana saba oromo birati kabajamud afi demanu dabalate gaba salit imota adadara tikenda ankabna kanduso oduda hama gorudut darbina hama tumbusa ganta kenya tinwajinin tura
Kamultan hordoftota Kenya oduharra kan sinittimu an mitukufika aduti. Ethiopia ke satayyan ni barahara heddu jallata mukabaja majira. Hata umali umani biyati kormata sodachi sakale insa jirenya olka adu fe jalatae ayyanicha kabaja chajira. Gama siyasan tasgabbi dabun gama dinagdeti darbe dufen akataye das jadamera. Akagabasa Associated Press itti magala gudditi biyati finfinnefi han ura gaba biyati kantate ti yommu olsenamu kale insa jirenya akkanjirachun nimulata jada. Dandi wanifi suki wan halu wangaragara fayedamun wangaba ayyanafo fitina maharkisu kan yero murasaf turu fannifataniru garu ayana kana jalagatin me shale barbachiso kanne nakashun kurta lukufi mesitu wani dabalun duga lafarratti calakisula fulli namota bittaf garagabatti baani mesha gafacha jiranis ajaib sifannafi ya dodan kan guta metau iradu bifamaje lagabasi Associated Press kun adanech mallese jiratu magala finfinne kantate hada mucato koti mucayishi sofuma gudisti kanandura dandi ratti fuduraf kudura gurgurun jiracha turte katin kudurale rafsito tarra ittin fulattu akkamale wandabalef bitte yesu dadabu ishe himte hojin business ishe ittifufinsa dabu himtetti yero ammas kabaje guya ayyanaf shunkurti bituf gababahu kanimtu adanech gatin meshale akkan olka urra kan kayes meshale sila bituf karor fatte mana bate tu isuf akkadir kamtes himte halli di nagde biyati jijjira mufika ala insi jirenya dabalu ilalchise ogesa di nagde kante Konstantinos Barihe yada Associated Press if kennen meshalen biyati ngar ala tergitu fi biyota ala ragal chitu wal madalu dabu akkasumas warani fi walittibu insoni biyati bakota gara gara titasifa majiran sababota isan gurguddo la jadera
Sarbins mirgana moma barakumala mafku ashan kesa ture garaba barakumala mafi kutajaati darbu mala yaddo jedu akakabu fi rakon kuni olantumma sera kabajulani akafurumata argatu kangafa tutawisa komishini mirgana moma Ethiopia ibsejira odu kanasi mitekunduti mabalina
Akala kosa bara Ethiopia bara kumalamaf kulashanit Ethiopia kesati wat labde mesha waranan yokan hitan non degarame karana gahi kuf yalin tasifame baye abda chisa la jade komishini mirgana moma Ethiopia garummo ammas sarbaminsi mirgana moma tasifama jiru heddu ya desa wantef barahara kumalamaf kulajahatis akka ittin fufnef golgan sera itti tasifamu kabas jedera biyati kesati walittibu inso nifi halela wan mirga lubun jirachu sarbanifi bakka bakkati socho ani jirachu irratiga ajran heddu ya desa la jedan itti antun komishini mirgana moma Ethiopia adderakep malas Barakumala mafku lashanit biyati kesati kesuma kaba Ethiopia nano Amara fi Tigray kesati akasumas nano Oromia nano Sabota Sablamota fi ummattoota kibbaa duraanii keessatti walitti bu'iinsi fi walwaraansi irra deddeebiin taasifamuun lammiilee nagaa baay'ee irratti sarbamiinsa mirga namoomaa geessaniirus jedhan Aadde Raakab. Akka gabaasa komishinii mirga namoomaa Itoophiyaatti naannoo Amaaraa, Tigraay, Oromiyaa, naannoo Sabaa, Sablammootaa fi ummattoota kibbaan alattis bakkoonni rakkoon sarbamiinsa mirga namoomaa itti mul'atan naannoo kibba lixa Itoophiyaa, naannoo Beenishaangul Gumuz, Somaalee fi Affaar keessattis daa'imman, dubartootaa fi namoota umuriin deeman irratti sarbamiinsi mirga namoomaa taasifamu hedduu yaaddessaadhaa jedheera. Yuunivarsiitii Hawaasaatti barsiisaa fi ogeessa seeraa kan ta'an Bafqaaduu Dirribaa dhimma kanarratti gaafatamanii Itoophiyaa keessatti nageenya waaraa fiduuf furmaata humna waraanaan osoo hin taane furmaata siyaasaa itti barbaadutu fala jedhan jechuun Hawaasaarraa Yoonaatan Zabdiyoostu gabaase.
Sababa rakkina nageenyaatiin kan ka'e adoolessa darbe keessa barattoonni 15,000 ol ta'anii naannoo Amaaraatii fi naannoo Gambeelaa keessatti qorannoo kutaa 12ffaa fudhachuu akka hin dandeenyedhaa fi fulbaana 19 bara 2023 fudhachuudhaafi akka deemaa jiranu tajaajilli madaalliitii fi qorannoo barnoota Itoophiyaa beeksisee jira. Dubbihimtuun dhaabbatichaa Maanxagboshee Addaamxoo akka sagalee Ameerikaatti himanitti warreen qorannoo sana hin guutummaatti yookaan immoo amma tokko walakkeessa fudhatanii dhiisanii guyyaa kanatti qormaataa fi akka hirmaachuudhaaf taa'anu ibsanii jiru. Sababa wal waraansaa kanaan kan ka'e waggoottan sadan darbe Tigraay keessatti kan itti hin kennamin ture qormaanni kunis jalqaba ji'a onkoloolessaa bara 2023 akka kennamuudhaaf deemu kan ibse gabaasa Gabra Mikaa'el Gabra Madine. Kanumaan gara oduu gara biyyaatti gara alaatti immoo yommuu dabarru balaa lolaa baha Liibiyaa mudateen lubbuun namoota 2,000 ol ta'u akka darbuu danda'u tilmaamamee jira. Hanga ammaatti reenfi namootaan 700 olii argameera. Namoonni 10,000 ta'an immoo achi buuteen isaanii hin beekamne jedhameera. Gabaasa kanas bal'inaan ittaan isin dhiyeessina.
Balaa lolaa Liibiyaa gama bahaa magaalaa Deernaa keessatti mudateen lubbuun namoota 700 yommuu darbu kanneen baay'inni isaanii 10,000 ta'an immoo ammayyuu hin argamin akka jiran aangaa'onni himan. Barbaachi namoota badanii ammayyuu itti fufee kan jiru yommuu ta'u magaalaa Deernaa keessatti qofa yoo xiqqaate namoonni 2,000 du'uu akka danda'an aangaa'onni tilmaama kennaa jiru. Obomboleettiin galaana Meditiraaniyaana irraa ka'ee dilbata galgalarraa kaase magaalota baha Liibiyaa keessatti balaa lolaa uumamuuf sababa ta'uu kan himan aangaa'onni magaalaan Deernaa garuu ishee baay'ee miidhamteedha. Kunis rooba cimaa roobeen hidhaawwan bishaanii caccabuun magaalittii guutummaa guutuutti diiguutu ibsame. Taamir Ramadaan Liibiyaatti ergamaan Federeeshinii Fannoo Diimaa fi Waldaalee Ji'a Diimaa Idil-Addunyaa akka jedhanitti balaa lolaa kanaan namoonni baay'inni isaanii 10,000 ta'an bakka buuteen isaanii dhabameera. Taamir ibsa viidiyoon Tuuniziyaarraa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Jeneviif kennaniin lakkoofsi namoota du'anii guyyoota dhufan keessatti kumootaal dabaluu malas jedhaniiru. Taamir ibsa isaanii keessatti waa'ee kirkira lafaa jimaata darbe galgala Morookootti ta'e dubbatanii haalli amma Liibiyaa keessatti raawwates akkuma kan Morookoo keessaa hamaa ta'uu ibsaniiru. Ministeerri muummee Liibiyaa gama baha bulchaa jiran Osaamaa Hamad ibsa kennaniin namoonni baay'een achi buuteen isaanii kan dhabame erga hidhaawwan bishaanii gurguddoon lama cabuun bishaan irra galagaleen boodaa jedhan. Itti dabaluunis haalli magaalaa Deernaa keessatti ta'eeru dandeettii biyyattiin qabduu olis jedhaniiru.
Pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin himannaan Yuunaayitid Isteetsi pirezidaantii ishee duraanii Doonaald Tiraamp irratti dhiyeessite sirni siyaasaa biyyattii kufaa jiraachuu isaa kan agarsiisudha. Kun immoo Raashiyaadhaa fi gaariidha jedhanii jiru. Mitikuutu oduu kanas nutti hima. Ittaanii dhiyaata.
Pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin kibxata kaleessaa dubbii dubbataniin biyyoonni warra lixaa xiyyaarota jeetii F-16 jedhaman gara Yuukireenitti fe'aa jiraachuun isaanii waldhabdicha dheeressuu qofaafii jalan. Puutiin kana kan jalan foorami diinagdee Vilaadivostookitti qophaa'e irratti yommuu ta'u yeroo ammaa kana lammiileen Raashiyaa eeyyama isaaniin humna waraanaa Raashiyaatti dabalamuu barbaadan guyyaatti 1,000-1,500 ta'an galmaa'aa jiru. Turtii ji'oota 6 darbanii keessattis namoonni 200,000-170,000 fedhii isaaniin humna waraanaa Raashiyaatti dabalamuuf mallatteessaniiru jalan. Haleellaan Yuukireen ga'a wata bajji keessa lafa keenya raashiyaan weerarame deebifanna jettee jalqabdes hin milkoofne jedhan Putin. Putin kana haa jedhan iyyuu malee humnoonni Ukraine sarara ittisaa raashiyaa fi dirree albuudaa cabsuuf yaaluun gandoota bahaa fi kibba Ukraine tokko tokko deebisanii qabataniiru. Prezidaantiin raashiyaa kun dubbii isaanii keessatti himannaan United States prezidaantii biyyattii duraanii Donald Trump irratti dhiyeessite himannaa siyaasaati. Kun immoo sirni siyaasaa United States kufaa jiraachuu isaaf agarsiistuudha jedhan. Kun raashiyaaf gaariidha kan jedhan Putin, Ameerikaan sirna siyaasa dimokiraasii namoota biroo barsiisuuf yaaltu fakkeessaa ta'uu isaafis agarsiiftuudha jedhan. United States paakeejii gargaarsaa waraanaa isa haaraa jette Ukraine akka kennitu karaa ministeera haajaa alaa Anthony Blinken kan beeksifte torban darbe ture. Blinkens wayita Ukraineen daawwataa turanitti dubbii dubbatanii Ukraine humnoota raashiyaa ishee weeraran ofirraa ittisuu irratti wanti hojjette haalli jajjabeessaan jira jechuun dubbatanii ture. Ukraine injifannoowwan lafarratti argamsiisaa jirtu United States madaaluu itti fufti kan jedhan dubbii himaan ministeera haajaa alaa United States Matthew Miller ibsa wiixata darbe kennaniin galmi tarsiimoo waliigalaas raashiyaan Ukraine keessatti akka fashaltu taasisuudhas jedhan. Kunis isa Kiyeeviin humna to'annoo isaanii jala galchanii mootummaa Ukraine isa karaa dimokiraatawaa filatameeru aangoorraa kaasuu dabalataa jedhan Miller. Itti dabaluunis yeroo ammaa kana Ukraine lafa ishee raashiyaan weerarameeru 55 deebifatteettis jedhan. Hordoftoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kanuma.
Ayye amma mo gara gabasale kenya biratti darbina oromia litaatti rakko nageenya mudateen walqabate namoottan qee isaanii rabukaan keessaa tokko tokko bara haara Itiyoophiyaa 2016 rakko nageenya oromia keessa jiru furmaata argate qee isaanitti deebi'uudhaa fi akka abdii qaban sagalee amerikaatti himanii jiru jarmiyaan mootummoota gamtoomanii itti waajjirri qindeessa gargaarsa namoomaa oochaan Oromia lita godinaale wallagga afuran keessatti sababa wal dhabiinsa yookaan immoo walitti bu'iinsaatiin kan ka'e namoottani 1725 ta'ani qe'ee isaaniirraa akka buqqa'anii jiran beeksisee jira. Naakoor Malkaa dabalata qaba waliin caqasu.
Naannoo Oromiyaa godina wallagga bahaa aanaa kiiramuu keessaa sababa dhabamuu nageenyaan buqqaasamanii yeroo ammaa kana godinichuma keessa aanaa giddaa ayyaanaa magaalaa ayyaanaa keessa akka jiran namni bilbilaan sagalee Ameerikaatti himan obbo Galataa Dheeressaa jedhaman haala keessa jiran ni dubbatu.
Amma walakkaa nuunillee waggaa sadii keenyeedhaan waggaa lama ga'ee kan waggaa ga'ee jira namni baay'een duraa duubaanii namoonni isaanitti dhiyaatan dura buqqoonee waggaa sadii keenyeedhaan kan buqqaanne nama fakkeenyaaf akka kootti akka nama kuma. Sadii afurii waggaa sadii ga'eera. Kana kadhatee ma jiraachaa jira. Lakkoofi 75 wayyeen hin qabu ishee fudhatanii manas gubaniiru hirdima namaa kan keenya akkasumadha.
Bara haaraa Itiyoophiyaatti boru jechuunis fulbaana tokko bara 2016 seenu keessa. Gara qe'ee isaaniitti deebi'uuf akka abdii horatanis dubbatanii jiru obbo Galataan.
2016 kanatti nan waraazi bu'ee nagaan bu'ee biyya keenyatti deebinee qe'ee keenyatti maasaa keenyatti deebinee jiraachuu bichaa barbaanna. Nutitu qaama barbaachisirraa gargaarsa sarganneef waaqa nu kadhatamnaanuma waaquma dhaaman nagaa buusu immoo waaqti nagaa buuse malee nagaan hin buuni kanaafi akkasitti yaannaa yoo nagaan bu'ee hin gallaa'e nutawween biraan qabnu maasaa keenyatti gallaa malee.
Godinuma wallagga bahaa. Aanaa kiiramuu keessaa buqqaasamanii yeroo ammaa naannoo Amaaraa godina kaaba shawaa magaalaa Dabra Birhaan keessa jiraachuu namni dubbatan biroos waa'ee haadha ijoollee isaanii bakka buqqaasamaniitti hafanii akka dhiphatan ibsanii jiru.
አስር ቤተሰብ ይዤን የተፈናቀልኩት አይነ ስውር እናት አሉን እኔ ከባለቤቴ ተለያይተን ነው የተፈናቀልነው።
አኒ የሮን ቄራ ቡቃሰው ማቲ ቁዳን ፍረዴ ሀቲኮ ቀርብለቤቴ haadha warraa koo wajjinis adda adda buqqaasamni. Kanaaf ijoollee fudhadhee achii baqachuuf kan dirqame. Duraan wal jaallannee wal fuunee waliigallee jiraataa turre sun hunduu ni hafe. Amma magaalaa Dabra Birhaan jira. Ijoolleen koo erga haadha isaanii wajjin wal arganii waggaan lama darbee waggaa sadii ta'uufi ijoolleen ishee haala kam keessa akka jiran hin beektu isaanis akkasuma hin beekan. Haala baay'ee nama gaddisiisu keessa jirra jedhan.
Bara 2016 qe'ee isaaniitti deebi'uuf akka abdii horatan sagalee Ameerikaatti itti dabaluun dubbatu namni kun
2016 የሆነ ተስፋ ይዞ ይመጣል ብለን እናስባለን። ብዙ ሀብት ንብረት ያፈራንበት ሀገር ነው።
በሪክመ ለማፍረጃ ቢቶኮ ፍቴ ዱፋ ጀንያና ቢየት ቀበኝ ዶርሪ ቢየት ቆትኔስ ደልደሌ ስትጂረኒ ሞቱማን ወራነካው ቢየት ከይሰቱሬ ወልቀበቴ አለጁሩ ተስገቤ ሱደቤ ጀንያና አማ ዋይሮልበቱ ፊዮነ ጋንዴ በነኒ ቡቃሰም ህንዱምቱ አኩመ ከለይሰ ኢንገዳ ቀይሳት ዴቤ ቀበኝ ወረቴ ከጅራቱ አብደና አዋሰናኑ ጅን ከራንድሮ በተስካኑ ተቁት አፎሻቱ ተቁት ወሊን ጅራታቱሪ ገዳፍ ገመቹ ሶሊን ቆደታቱሪ አመስ ቀይሳት ዴቤ ጉያንጋሪ ሱንዴቤ ወሊን ጅራታ አብዲሉ ቀምና ጀደን
በራራ ድፉት ሞቱማን ናኖ ጅረኝ ይሳኒ ተስገብይሴ አከነጋኑ አራባቡሌ ጋፈተኒ ጅሩ ቡቃሰም ቶቱኒ ኩነን ናኖ ሮሚያት ጎተሙራ ሰደርበን ከይሰት ገመተኮን ወራኒ ቢሊሱማ ወሮሞ ወቦን አሌላውን ነሞተ ነጋረ ትራወታ ጀቹ አንጅራቱ ታፍ ሞቱማን ይፍሳቱሪ ጅራ ጉርሙል ሪፕቴልልቱ ተከኔ ሊገሩ ጎቻ ከሲ ነሞተ ሜሻ ወራና ለትን ረታ ከይራውን ይረደደብም ቢክሳቱሪ ጅራ ገመብራን ሞይ ለቶትኒ ፋኑ ጀደመን ኦሮሚያ ሊጣ ከይሰት ነሞተ ነጋረ ታሌላ ራወታ ትሩ ይሳኒ ላልች ሰይሮ ገባሰሙ ለቶትኒ አማራ ኦሮሚያ ሊጣ ከይሰጅራ ተንተኮቶኳሞ የሮ ሀሌላ ይሳኒ ተጋመም ኦፍራ ፈጭሰን ፋኑ አከጀደመን አከሱመ ይፍሳቱሪ ንጅሩ ሞቱማን ኢትዮጵያ ፎቦ ጅዱ ቲመሪን ነጋ ከናንድሮይ ገለሜቱሪ ነጋ ከፊዱ መሉ አብደተሙስ ኤርገሲ ማልረከጌ ሀጋማቶን ትጀደሚን ጅሩ አቶ መሌ ወጎተሸነን ደርበኒ ትሉቡን ለሚሌ ነጋ ደርባትሩ ፊነሞትኒ ቡቃሰሙ ጅራቶተ ኤሬ ገባሳትሩን ኬኛ ኒያደተማ ዳብሌም ምርጎተነሙማ ብየቴ ሳፈላ ሂደቶተ ሞቱማ ደበለቴ ጎች ገለጀቡማቲን ሂደቶተ ከሚኒዩ ለሚሌ ነጋ ረትራወተሙ አከዳበቱ ጋፈቻ ከትሎኒስ ኒያደተማ ዳበትኒ ጉዳንቶታ አዱኛ አይኦኤም ኢትዮጵያ ኬሰት ለሚሌ ሚሊዮና ፉርጫለን ባቲ ሰደ ደርበ ከይሰት ቡቃሰሙ ከናፊስ አበሙን ነጋ ሰባተው ኤሬ ኢሳን ከይሰተኒ ሚሊዮን ሰዲታን ቀይሳኒት ዴቪ ሰመኒ ውጀቹን ገባሴ ቱሬ ጃርማያ ሞቱ ሞተ ገምተው መኒት ዋጅልቅ እንደይሳ ገርጋር ሰነሙማ ዩኤንዶቻ ኦሮሚያ ሊጣ ጎድና ሊወል ለጋ ፍረኒቲ ሰባው ለቲ ዊንሰው መሚን ነሞትኒ ኩመዲ በቶርባፍ ኩመዲግ ደሚሸን ይኦል ቀይሳኒ ራቡቃሰሙ ቤክሴ ቱሬ መኒ መሬ ምርገነሙማ ኢትዮጵያ ይብሳረባሴን በራራ ድፉት ሞቱማን ረኮነ ገኛፍ ዋን ሰበበት ያደባሱን ፉርማታ ከቲበርባዱ ጀቹን ሁበቺ ሰጅራ ሰገሌ አሜሪካፍ ናኮር መልካ አምቦራ
ቶሌ አማሞ አስገራ ዩናይትድ ስቴትስ ዴብና አስ ዩናይትድ ስቴትስ ኬሰቲ ሐሌላን ሽሮር ኬሱማ ራወቴ ሉቡን ነሞታን ኩመሰዲ ደርቤ ፉልባኒ ኩዳቶኮ እኒ በራና ወጋ ዲደሚ ለመፋሳቲ ጉያን ኩኒ ኤርጋ ጉያ ያደኖ ነሞታኒ ሉቡ ኢሳኒ ባላሰናን አበኒታ ከበጀማ አማሐራ ገይጅራ ስርና ያደኖ በራና ኢራቲ ከነሐሳታ ሲሳኒ ፕሬዝዳንቲን ዩናይትድ ስቴትስ ጆ ባይደን ሾርኬ ሱማ ገመቲ ኦፈራ ኢትሱን አፊ ዋዳ ገለኒጅሩ ገባሳ ቬሮኒካ ባልደራሲ ኢግሌሲያሲ ቆፔስቲቴ ጃልነን አከታኑ ቲቅንዴስቲቴ ጅርቲ
ፉልባና ኩዳቶኮ በረኩማላ ማፍቶኮ ሾሮርኬሶኒ ጠያሩ ተደልደላ አፉር ቡተኒ ዋልታ ደልደላ ዱኛ ሳኒዮርት ኬሳ ዋጅረ ሚኒስትሪ ትሳ ከዩናይትድ ስቴትስ ዮካም ፔንታገን ካናንዳረ መጋላ ዋሽንግተን ጅሩ ሩኩቱዳን ኢሳርፋፋሞ ድሬ ፐንሰልቬኒያ ኬሰት ኩፊሰን ነሞተ ገረኩማ ሰዲታአን ጉያሳን አጄፈመን ሄዱዳፍ ፍሮተን ሳኒ መዳሜራ ሳሙደት አመሌ ሳወሊንጅራ ሳይብ ራምሰራን እንተልሽ ባላከናንዱቴ እሽኒ ሰከጀቱ
It is 22 years and this is the way I still feel like yesterday. Hard is my second child.
Yo gadik dami lamagute yu akuma wankale sata etinat agama. Sitti mundando natul fata. Mujako lamma faturti jedan. Obboletin Hiram Gonzalez balaful bana kudatoko dakabe kanandute.
It just brings some haunting memories from that day.
Yadannu wangaddi siso guya santani ke sagato kono mitfida.
Kabajana mota waligala mi damane vjecha gaba sharafa malaka dunya sa New York ke sajurut eromurasa challinsan iade tamani jiru. Bitantu presidenti United States Kamala Harris dabalate namonni siyasa heddun bakka yero duran giddu galdi daldala dunya dabate ture. isa Manhattan garagadi keesat sirna yaadanno qopaa'e rattirmaata ni jiru balalit ayyara sagaltami sadi Shanksville Pennsylvania keesatti kufeen namoonni dhuman yeroo maqaan isaanii dubbifametti sagaleen qillisu ageesifamaa ture Akasumas farfattoonni waraanaa sirna yaadannoo ministeerri ittisaa United States Lloyd Austin bakka argamanitti sirna Pentagon keessatti gaggeeffame irratti farfatan. Ministeerri ittisaa United States Lloyd Austin akka jedhanitti.
After the attacks, amid the horror and the grief, many Americans felt a deeper sense of duty to their communities and to their country.
Halila sanabod sodaf gaddagidut lammilen America heddun hawasa sanif biye sanitif dirqamni gadfagota yakkarajirut dagame.
Akasumas lafa awalcha loltota Arlington, Virginia jiru keset gifti dure United States Jill Biden kanne waregamanif kabajak aban ifsuf jecha ababuka aniru. Bufata warana angricha sa Alaska kese jiru rammo Presidentin United States Joe Biden American sochi shororkesumma bifa hundan jeku digu akkatti fuftu wadagalaniru.
The resolve of the American people has proved we never bow, we never bend, we never yield. Terrorism, including political and ideological violence.
Kutannun ummat America gonkuma akkanutin jilbeeffanne, gonkuma akkanutin guggumne, gonkuma akkargen kennine mirkaneessee jira. Shorkeessummaan hokkara siyaasaa falaasama dabalate waan nuti akka sabaatti garaagarummaa keenya karaa nagaa olaantummaa seeraa jalatti furuudhaaf dhabannu faallaadha.
Kana malees qajeelfama demokiraasii Ameerikaa eeguuf tokkummaan akka gargaaru waamicha kan dhiyeessan Baayden miseensota tajaajila waraanaa fi loltoota soorata ba'an kanneen biyya kana haleellaa shororkeessummaa haaraarraa eeguuf gargaaraniif kabajaa kennanii jiru.
Christian Adams.
Ye amamo gara qoppi torbani kan guyya qibxata isini fidiyatu wa e ummata oromo kana beektu la ta jedu tidarbina nu wajjinin tura akada oromoti ayyani guba diadolesa baradarbe irra egale hanga irrecha birra gahutti itti fufaa deemaa jedhu beektonni yookaan immoo qorattoonni godina Wallaggaa Bahaatti ayyaanni guba waggaa 180 fi ega addaan citee booda gidduu kana kabajamuu jalqabee jira. Sahaay Daamtoo dhimma kanarratti beekaa seenaatii fi barsiisaa kan ta'ani obbo Cherinnati Waaqwayyaa asoosiiftee qophii itti aanu qindeessitee jirti waliin haa hordof.
Hayyoonni seenaa aadaaf duudhaa Oromoo qo'atan akka ibsanitti ayyaanni ibsa yookaan ayyaanni gubaa dhahaa Oromoo bu'uureffachuudhaan baatii adoolessaa irraa eegalee sirnoota garaagaraatiin jala bultii qabee raawwatama. Hanga guyyaan irreechaa ga'utti jechuun sagalee Ameerikaaf himani. Obbo Cherinnati Waaqwayyaa hayyuu seenaati. Dhimmoota aadaaf seenaa akkasumas duudhaa uummata Oromoo waliin wal qabatan hedduurratti akka qo'annu taasisaa turan himaniiru. Waa'ee ayyaan ibsaa yookaan immoo gubaa kan ennaa himan.
Dukaa wal qabata kan jedhudha. Dhaha Oromoo dukaadhaan inni wal qabatu. Dhaha Oromoo kun tokkoffaa adoolessa shanirraa kaaseeti. Hanga 12tti Harwaatoo jedhamee kan inni beekamu. Adoolessa 13 torbaan 10 tafa jechuudha. Irreessa torbaan 10 irreessi hafuutti jechuudha. Kurnan jedhamee beekama. Gaafa sana keessa sanyii facaasuutiin jalqaba gaafa waggaan haaraa jechuudha. Gannoo isa haaraa jechuudha. Ganna saharaa. Ayyaana ibsaati. Ayyaanni ifaa kun otoo guca hin gubiin xombora yookaan daamotee waan hin gadamu waan itti yeroo hundumaa dura gubaa gubachuu qaba. Boga Biran, jadi lulus raja kawat itu. Kadang-kadang kalau dia tukar atau lagi tukar ni, jadi kan. Jadi kalau kita kira angkanya, amat tuli taburi, jadi kan taburi, jadi raja kawat itu. Taburi sana bukan taburi tu ni, bukan kawat itu. Gahara, gawat sana mbah. Ayahnya ikhakan itu sih, mizuri tu juga ayahnya mizuri. Ayahnya mizuri kulimu, yang kita mizan lepas odi kalau ni lepas raja itu ayu odi kalau ni jadikan. Dan dia isan wara isan. Lumana kita rawat tu jadi ni makalian orang waktu ni isun jadi kawah warga agak sisu fikir tu kaburai.
Ayah ni kon godina li orang yang headu kesat ni kawah jama. Hatta uti akak godina lek gabahati. Baki wan murasa rangkana fijar rata ku olif ayah ni ku bawakan ipsa adan jadi surajan itu gafema wajra adaf turizmi anak jumaat arjo obuhai lutulasam. Iba sernot moto moto darbanitin akak baduste itre kanjaran obuhai lun wajar betul ku sedih tamam boda. Barakan irujal gabatif bati hagiya wala kesa kesa anak jumaat arjo kawah jamu egali rajaan.
Barakan api irujal gabatif hagiya kuda tu ku kan serka anak inyati kapendicu ayah ni punya ayah nama kalai dama iron ni begitu semua. Dua ini sama jadi mangkut dulu rumah sebagai kerani di mata dua rumah kan sebagai kerani musuh jaga di kuda kuda ni cuma agaknya dia semua betul. Jangan wakar ibu sedih, tama oli fadah kita kan tadi itu rezeki. Sopo kan ini orang kan gugat tu ni. Mas kali pun mungkin ayah nota angkat ada. Hoji wani hoji sama frani. Rosan itu muraman ini kote bola iron itu hoji sahaja. Jangan tu mulai jaga hoji. Bila hoji sama cewek ni mungkin set. Nazaran ni kambaran tu mesti setiap satu umur dan itu roti kadang negara negara ni dia semua tu.
Tombora kan akka ada oromot nama kanjeda mehundu danga umuri male dira duberti oso hinjenne mana kesatik apsifatani basani gara sirni ibsakun rawatamutti kabatani imalu jechun obocharnet himanirum
amansan ya oromot akka ada kibata han isu hinduat nama buka bule tuda ra bucakana kabate dewa bucisu hinduat daru dura bucakana tu singura malti jira nigiri jira nigiri yokal damara damara sana nigiri sana minang kita sisi labata nak muka ishan jira muka ishan itu negara kebukan jira jira muka labu jira muka amfare jira kalau pasal kita dah kan muka bayi jira muka muka mukon kuni di sisi kita baca jira macam kuni kau kaji ramu banyak cerita kamu itu dah kau kata tu banyak cerita tu sana kau kaji ramu jadi luka awal kalau kita tu dah yang kau kuni korban kan rezeki aku
kopin ayana gubakun wajat siapa kerawat makan jalan jalan bukti dah kau mister nota gara-gara tin kawajama jalan hayun kun baka mijirin kopaya guban itirawata musanati angan oromo nyata lugatin heddu kopa akka adati kanjalan obu serinet hanjotin bunakalan dodobon jumbo chororsa farsom bukurifi kalmis rawatami fongos adadatin hojitami umani baka mijiriti walge sirbega made angas walin natnami walibise garamana sati dacha ajiran ipsan kun lahabari ipsa majichunis dubatan hayun kun
dari barata apa toko apakana si bayar jadi bahami ni dan kawan sura satu bagian insa warna baru itu bawah bagaimana ini gerakan aparat juga berdesa kena ngerti bahwa bagaimana sisi bagi sisi ini bahu tumbuh di sini juga kerja tumbuh di sini kamba kena ini rasul pun tidak ada di sini bagaimana ada saya bukti anfari mukaran itu madini kerapa bos madini kredit itu pun kuat dari itu sura kita tanggung kepau sura kori walik latuku kita hanya itu pada amma ayah itu
Ega ayani ipsa akadaha oromot jelkaba waggamu lisuf ganna bachak indarbe bogabra argudaf akektuda kanjiran obocharnet oromon iro hoji ganna tumure kambratif itikopaw dasjiran hayun kun itidabaludan adan ummaticha dagatama dufefi dala majru bakatidebsun alota akadalota tidarbutaisudaf barrefaman olkaun barbaachisada jechudanis damani jirum gaba sagale amerikatif sahidamto finfinera
Aye, rade bini bagai tanis ninjena segalin Amerika segantan apan oromo kopi harap kabu kanumar rawata kopi kini rapiya dekatkan apan oromo dan komjen hati nu erga kara Facebook, Twitter, tafin Instagram kini nuargu dan desu pulalan kopi kini namo dandi kopi kini kana kara media hawat hati ni kanis ninjanya tulis tidamne produser kini nu butuh tamrefit pulalan video latira anante akasumas ogeson ite kunika studio shamkani sadaka kansin kesun me satube anda fadu murada wan wajin importante de singala se sacha opike nya bori kinamori de gulti bakajistan mistik fayaka asmi jenna nagatibula.